me Mr. ICC King Jabba.
Wajimana wa mshala wajinga kidonish Mabanga Kingdom Exclusive.
No retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli. Feni no retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli. People laughed and said a lot of things. Vena kani pesa benzo nyuza kutindine rosi. But I never gave up. I kept on pushing and praying all the time. I said God bless my music so that I can bless my family. God keep my enemies alive so that they can witness my success. I'll never give up. I'll keep on pushing night and day. It's any no retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli. Many no retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli.
Sekelelo nengitila kukila kaye mikumaselo. Life jami ya yula kona muyulo. That's why na ikala mipalolo. Kuwela pashikona kala mimudala. Mutizo wale pami wakila nedala. Balombele la ambanga wele mikunyuma. No muku wela amikunyuma. Life ikalu vilo neipepega. It's ups and down nangu neipepega. Pajalo palo pashupa. Lafula netjeva tukumbwa. Jotu ipukila mubionse. Kwepiba kupenda go wonse. Ketukade kane wala. Pa life tebi mwandi na vutisha matala.
Say no retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli. Feni no retreating, no surrender. Them keep on laughing, keep on pushing at me. Pakatika vike na kumwamba. Pakatika lile na vangeli.
Kiangala kitonshi.